I make my money simple.
Everything around me. Kim, give the money. I make my money simple, Buru Dani. Yani mula, mula, ella, ella, ella. Yeah, nikipata kuna watu wanaenda jela. Siangalicha ndugu wala naye jita msela. Ndondondo si chururu, na pesa ndiyo futuru. Nazi changa changa kama vile tozo shuru. Pesa nguvu za kiume, wala ita dinero. Mifuko zime tuna sishindani na masoro. Squeezy very simple, vitambi vina bamba. Uneza kona six pack alafu badu mshamba.